no gasa hara ko pali wana ebola ko sati ebola ko woni nyaaji no de andorta non wulgol bandundum dogoredu toure no nandita e nawnaaje go ama no wana hara wana ebola non waawa wonude hara ko pali ma hara ko tifoid ko dum wadi no sattani wondo wo sihina ko hara ko doftorujo bigol pellet yi ko ebola ma dum o wana ebola ko dum wadi si ari hebude on wulugol bandu dogoredu ma dum toure hidon haani yahude kala butani bayta no wana woniri wo hidon heboya ballal kadi andite battane kumpite keldude den tawti ballal janko bembe fi cellal e wawaydarude ebola.